J-Papa.
Aka katoto kanavyo rimbua, kanavyo denguwa. Kwanzia sura, paka umbo pia, kame janzia. Mina kaitaga dodo, 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 hey. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizinia. Mina kaitaga dodo, 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 hey. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizinia.
Amejaa kila kona, na vile kakikufesi hawezi kuchomo. Kanapenda kunifuata fuata, kanasema kamezimia. Kamejoga kuwa single, eh, kwangu mie kamezimia.
Nayo yake maringo na uchokozi chokozi kalio nao. Tabia yake na uzuri kalio nao havifanani.
Hata ukikasabai akajui kununa. Kanapenda kucheka cheka, akajui kununa.
Anapenda smile,
hata ukikasabali, akajui kununa.
Anakubaha.
Kanapenda kucheka cheka, akajui kununa.
Anapenda smile.
Aka katoto, kanavyo rembua, kanavyo dengua. Kwanzia sura, paka umbo pia, kamejazia. Mina kaitaga dodo, 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 hey. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizimia. Mina kaitaga dodo, 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 eh. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizimia.
Aka katoto kana nipaga kiburi, mtani kote wanaelewa. Masistadu kote wamesha kiri, choko zime waishia.
She's a bad girl but she loves me, she's my big fan. Nipenda nilivyo, sivyo ndivyo na yangu matatizo.
Oh yeah.
Na kalivyo katamu kama embe dodo. Tani wana kompania, mautundwa chumbani mapishi ya katogo. Kakichanganya na pamia.
Hata ukikasabai, akajui kununa.
Anakubaha.
Kanapenda kucheka cheka, akajui kununa.
Anapenda smile.
Hata ukikasabai, akajui kununa.
Anakubaha.
Anapenda kucheka cheka, akajui kununa.
Anapenda smile.
Mina yangu, minapendaga kakicheza. Go down, go down, yeah, yeah, yeah.
Kakiuno kanavyo zungusha, kana nimalizaga.
Kila muda kanapenda tuwe wote, kila nakukwenda tuwe wote. Anasema twende kwa wazazi wake, amesha jua mimi wake.
Aka katoto kanavyo rembua, kanavyo dengua. Kwanzia sura, paka umbo pia, kamejazia. Mina kaitaga dodo, 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 hey. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizimia. Mina kaitaga dodo, 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 hey. Mina kaitaga dodo, embe dodo, kame nizimia.